ShankySupplier.com.
Mana, mana, mana.
Shaleko.
Makopa, kopa. Dio, dio, sio. Twe, 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 twe.
Achanti, baba Nasma.
Miki mikono wa kuwache. Lepaga awali vita. Twe, 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 twe. My baby, oh, 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 my chérie, cho, cho. My baby, oh, 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 my chérie, cho, cho. Nimechoka kuficha ficha pempeni, leo namtangaza. Nimechoka kuficha ficha pempeni, leo namtangaza. Uyu wapa uyu, nampenda. Uyu wapa uyu, ananipenda. Uyu wapa uyu, nampenda. Uyu wapa uyu, ananipenda. Hivi ulikuwa wapi kipindi na shinda magoli ya mkono Maradona? Misa ganja na choma, mazoni na yoyoma. Nikiprizi na Sonia, majanga, sairo. Hila no sweti, mchumba mweshafika. Vitamona nilisha, Aisha. Bogoli mficha ukweli. Hila krezi unanipanga ukweli. Kwenye shio kama Messi magoli. My baby, oh, 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 my chérie, cho, cho. My baby, oh, 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 my chérie, cho, cho. Nimechoka kuficha ficha pempeni, leo namtangaza. Nimechoka kuficha ficha pempeni, leo namtangaza. Uyu wapa uyu, nampenda. Uyu wapa uyu, ananipenda. Uyu wapa uyu, nampenda. Uyu wapa uyu, ananipenda. Fundi wa kucheza chula, toto mejali wa sura. Chocho, kweki azalani, azalani, mambo azalani, azalani, kweki azalani, azalani, mambo azalani. Una nipa crazy, makopa kopa crazy, na onja tena crazy, 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 makopa kopa crazy, una nipa tena crazy, crazy, nipe nipe mambo ma. Mambo mama, mambo tena, mambo, mambo, mambo mama. Mambo ya kwenye chideo, mambo mambo ya kileo. Mambo ya kwenye chideo, mambo mambo ya kileo. Ya feti kipini yo, timjojo. Mwajabu wajabu, kwenye hapo shamu, kwenye hapo kajala. Ah, ya jike shufa yo. Official mapua, twenty apo Makaveli, twenty apo Mwagalisi, twenty apo Sagwena, twenty apo Mchido, dio dio, twenty apo Jebabu, twe 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 twe. Makopa kopa.
Call me.